kwa kimini na vijora. Vimacho macho vikope, ndivyo vina nisusua. Uzuri mini we na we baby, kwa bustani ya maua. Oh oh baby, you so beautiful my eyes. When I look into your eyes, oh, nobody criticize. Oh oh, so so sweet, shushu bado. Sikuongo baby, shushu bado. So so sweet, oh, shushu bado. Sikuongo baby, shushu bado. Oh oh, mi mwenzako ni ndege wa kufugwa. Fugwa, fugwa. Kuna kupambazuka mwanga kwa kiota. Naza kwa kifuwa mapigo ya moyo ya natundama. Mana we unanijua baby, ona tunavyo randana. Kwenye navyo chombezaka, ae, ukinongezaka, ae, nami nakupongezaka, ae, uu, baby. Wendo kasuku yangu baby, wendo tamu yangu, wendo nuru yangu, ukuje nikubebe. Oh oh baby, you so beautiful my eyes. When I look into your eyes, oh, nobody criticize. Oh oh, so so sweet.